Zaid latest music.
Dragon Boys Company 1964. One in Zambia, one in nation. Ruby Boy, Mr. Always, ni featuring ile.
Pasa, Muta Chris, ne witiwezi mwindi.
Kuli kunani ni tukuru
na Zambia.
Kuli nani ni tukuru
na Zambia.
Kuli nani ni tukuru.
Zambia is my country. Alo imwe simu kumbu kama jezi ya mene tuwe nzovuti kakumbuyo. Better enjoy ni vale vinangu ni pase mova na chifaka. Na kabla ikangale pafupi. This is Zambia one nation. Na malozi na manyanja, na mavemba na matonga iwe. Mr. Always Bakamba.
Na Zambia kuli nani nitukulu. Na Zambia kuli nani nitukulu. Baba nwabutwala
Zambia, kiseuse simu apesa independence. Honorable Romeo Kangombe Agacha, WDC, mwana katindi. Na miwona Mr. Chawa, heona katindi kansela. Na kubona Mangala, Sesheke DC. Na miwona Plan B J Park, heo Mubi 2. Lwekeze kwa milatu, heo Mani Kubiz. Anikuli vali fausini na phone. One is one to promotion.
Muta Chris on the